kichwa zinawashika, wakichora zigra kwenye uokovu. Kwa kichwa nina mizuka ya kuchora mziki wa uokovu. Cheki, rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ni rieng, nisipini na Timonex. Rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ndio rieng, maodi na mayeng. Bible school nili drop out pip, nilijua mabu kushinda mamode. Nimedara mboko, nimekula mboko, ha, Mungu mkuu na mcheze ya kinduko. Ha, mina mkuu kama muluya na kuku, sita mtupa mkuka, tupa tupa kwa buku kuja. Nimeonja utamu kama rosi mwando, ha, nani tamu kushinda mpangwa kando. Ha, hii utamu hainanga maskendo, so shetu fahamu Yesu ndo komando. Ha, rieng, rieng, rieng ni Mungu, nimepata rieng, wacha nivuke boda, situ inyende bongo. Kwa pombe hama kwa himself, kwa kina Bobby Wine, injili ni wapache ni peperushe. Kwa injili misi toki na siko mingeli, ni ya emu ya mabazenga Mugabe, Mseve ni mjombeza, bila kusahau emu jivi ni mimi. Ra! Rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ni bereng, sipini na Timonex. Rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ndo rieng, maodi na mayeng.
I'm the president, banda emwe sego dali da halda da mafiolo. Hota dan, di holga fayam, what I want, di katpande fayam. Feed the one, the Lord my desire. Bitting a one, the Lord the inspire. Young better men all know me a get to them. My God, they eat better than all of them. What's a dan, the devil the man know that. Do all of us, men all know me a know that. We better than them. Wale waja nyata waja ni kantlen. Watongo lohe na temo mwekolo. Nemewe kelda kwa molongo. Kolo somo nele watando kolo. Kuvuta somo nika cheke mwekolo. Wadadi ha huko juu ha. Maisha tamu na lamba lollipopom. Zamani nili lambanga nyonyo kama wili poze. Nimedara mboko.
Rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ni bereng, nisipini na Timonex. Rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ndo rieng, maodi na mayeng. Rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ni bereng, nisipini na Timonex. Rieng, rieng, rieng ni Mungu, Mungu ndo rieng, maodi na mayeng.
Ya mtefe, sini mekamu, nilichele wakidogo tu kwa jamu. Mapanda shuka nikisaka tu uchamu, nikiwa kwa jamu, Yesu akanifahamu.